dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Abakunzi namwe abatwumva mu kiganiro dusangira ijambo, ndabasuhuje kuri mikro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mu ntangiriro z'icyumweru, abashinzwe umutekano mu gihugu cya Zambia bataye muri yombi abantu bagera kuri 200. Abo ni abakekwaho kwa intandaro y'urugomo rwibasiye Abanyarwanda n'Abarundi ndetse n'abandi banyamahanga baba muri Zambia. Imibare itangwa n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR igaragaza ko mu gihugu cya Zambia bacumbikiye impunzi zigera ku 5,000 z'Abanyarwanda. Urwo rugomo rwatangiye mu ntangiriro z'icyumweru rwari rukubiyemo ibikorwa byo gusenya no gusahura ahanini amaduka za butiki zicururizwamo n'Abanyarwanda mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru wa Zambia, Lusaka. Cyokora nyuma y'urwo rugomo, polisi ya Zambia ndetse n'abasirikare baratabaye, na perezida w'igihugu cya Zambia ubwe Edgar Lungu yarahagurutse. Kuwa kane w'icyumweru, perezida Lungu yahumurije impunzi z'abanyamahanga zose ziba muri Zambia ku mutekano wazo uzitabwaho nk'uko w'abanyazambia ubwabo witabwaho. Perezida Lungu ari mu kiliziya kuwa kane yagize ati: "Mu izina ry'abaturage ba Zambia ndifuza gusaba imbabazi." Yongeyeho ati: "Biteye isoni kubona ibintu nk'ibi byabaye muri Zambia, igihugu kizwiho gucumbikira impunzi aho ziva hose no kubana nazo mu mahoro." Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi, twatumiye bamwe mu Banyarwanda batuye mu gihugu cya Zambia. Abo barimo
muri kumwe na Rafiki Charire.
Ndabasuhuje cyane aho Rafiki Charire, murakomeye cyane.
Ya turaho umutekano uragenda ugaruka.
Ni byiza, turi kumwe kandi
na Frodoari Ntezi.
Muraho cyane bwana Frodoari Ntezi.
Mukomere Etienne Karekezi.
Mukomere cyane aho irusaka muri Zambia, namwe mumeze neza?
Tumeze neza, umutekano uragenda ugaruka, byari byabaye mu minsi.
Turi kumwe kandi mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi
na Sakindi Petre Yohani.
Ndabasuhuje cyane bwana Sakindi Petre Yohani, mumeze neza?
Tumeze neza Etienne Karekezi, mukomere.
Mukomere cyane. Urumwe mu bantu bibasiwe n'urugomo rw'ibikorwa byabaye aho mu ntangiriro z'icyumweru. Muri make icyo watubwira ni iki? Ubu uriruhutsa?
Muri iminsi ibiri niruhutaho gakeya, ariko kuva ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane baranteye iwanjye aho nakoreraga, bansenyera iduka, bantera no mu nzu. Ubwo nkizwa n'abajyira umutekano wa Zambia, bamungishiriza ku baturage, njya ku baturage bo muri Zambia barambika. Bigezeho ndahava njya ku muntu w'iwacu arambika, ku buryo ngubu ariho nkirye. Ariko mu by'ukuri abaturage ba Zambia bari tubanye neza, nta kibazo.
Iduka ryawe ryarasenyutse, ibintu byose barabisahuye?
Byose barabitwaye, nta kimwe cyasigaye. Bakoze n'amafoto rwose, abashinzwe umutekano baje barahagera, n'ubu n'uyu munsi bari bahaje.
Niba waho ucumbitse, abo ngabo bakoraga ibikorwa by'urugomo barahaguteye?
Aho nabaga mu nzu barahaneye nyine, nyivamo abashinzwe umutekano baje kumvanamo.
None uravuga ko n'inzu yawe ucumbitsemo nayo bayisenye bakayisahura?
Oya, inzu ntabwo bayisenye, baje kumva naho inzu bayigose, bambana muri wakaritsiye nabagamo njya mu yindi.
None se
mu yindi karitsiye
abantu se bagusagariye Sakindi, waba ni abantu rusanzwe uzi wabonaga, cyangwa ni abantu utaruzi?
Mu by'ukuri urebye abantu abo nabonye ni bakeya, nari nzi mu bari batuye aho ngaho, ariko batari abaturage basanzwe, atari abaturage bifashije.
Urebye mu kigero cy'imyaka wabaha, ni abagabo, ni abasore, ni abakobwa, ni abahungu?
Ni insoresore zihagaze hagati y'imyaka 30 na 18, hamwe n'abakobwa.
N'abakobwa?
N'abakobwa barimo.
None se byari ku manywa y'ihangu cyangwa byari nijoro?
Njyewe baje abaturanyi banjye, twese n'umurundi we bamuteye saa 10 z'amanywa, Njewe banteye saa 12 nimugoroba.
Izuba riva?
Izuba riva.
Wavuze ko hari abo waruzi muri abo bantu n'abantu babaga muri iyo karitsiye aho ukorera cyangwa se aho utuye?
Nabona baye muri karitsiye nakoreragamo.
Bivuga ko aho iduka ryawe butike aho yari bari bayizi barahagendaga kenshi. Bana
barahagendaga kenshi.
Baza no guhaha.
Baza no guhaha ariko uko banganaga babonaga bamwe ntabazi bamwe ntabona bamenye nabo namenye neza uko abazi imbere nibo namenye mbona ko bari bunyice nimitamunga ndagenda ubwo bayisenye genda hano namaze kugenda.
Ihangane gato kandi ukomeze wihangane birumvikana ntabwo byoroshye kuba iduka ryawe ryose risengwa rigasahurwa. Turagaruka mu kanya mu kiganiro cyacu. Noneho mwe bwana Fraud wa Nteziryimana aho muri Zambia rusaka muhamaze imyaka ingana iki?
Ah muri Zambia mpamaze imyaka igera mu myaka 18.
None se ururugomo rwakubaye ejo bundi mwe rwabagezeho cyangwa mwarwikinze mute?
Yewe aho ntuye ntabwo byahageze kubera yuko ntuye kure y'umujyi ho gakeya ariko muri karitsiye duturanye yitwa Rinda niho byatangiriye kuko hari umuntu ndetse w'umunyarwanda bishe. None ubwo bigenda bikura kugeza cyumweru mu rukerera ujya ku wa mbere aho batangiye ndetse no kujya no gutangira gusahura ndetse bavana abantu mu byabo.
Aho ni mu kaya gace ka Zambia ku bantu batazi umujyi neza?
Aho Rinda niho batangiye bica umuntu w'umunyarwanda bijya ahitwa Kanyama bica umunyarwanda ndetse n'umurundi bijya ahitwa Imatero naho bahica undi munyarwanda icyo gihe hari imbere y'uko ibi biba. Noneho mu ijoro ryo kuwa gatandatu bijyana ku cyumweru batera ahitwa Umutendere hari umudamu hari famiye bateye nijoro noneho bateye aratabaza kuko yari akiri maso umuturanyi ndetse w'umusirikare akoma kamo barabirukana bagaruka mu rukerera. Mu rukerera rero ntabwo bari bafite ya gahunda yo kwiba ahubwo bahise batwika iduka rye noneho abaturanyi bahita barizimya. Ubwo hari ku wa gatandatu ubwo ku cyumweru rero mu rukerera ku cyumweru ujyana mu ijoro ryo ku cyumweru rijya ku wa mbere niho abantu batangiye gutera banasahura amashopu bitangirira ahitwa Izingarume.
Mbere y'uko nkomeza muri make abanyarwanda bishwe muri urwo rugomo baranganiye?
Ubwo bigitangira mbere y'uko ibyo gusahura amashopu biba kwe abanyarwanda babiri abandi bishwe bakeka ko ari abanyarwanda ariko bari abarundi ndetse n'undi wishwe yakekwa ko ari umunyarwanda ariko ari umuzayirwa.
Uravuga abantu batanu niba mbyumva neza?
Ndavuga abantu batanu harimo n'abakomeretse byensire bagiye ba oyenda bagira ngo bapfuye bakabata nk'ahantu abantu bakabatora bakabajyana mu bitaro.
Reka noneho ihangane gato nawe Fraud Wari bwana Rafiki Charles namwe uri umunyarwanda nawe ubaho muri Zambia uhamaze imyaka ingahe?
Ya ndo umunyarwanda mba muri Zambia agiye gushira imyaka 20.
None se mwe urugomo rwibasiye abanyarwanda n'abarundi ku rundi ruhande mwe aho mutuye mwarwumvaga mute namwe rwabakozeho?
Ah nako dutuye byarahageze uko bisa nkaho ariho byatangiye mukaze yari Randa mbere yuko bimenyeshe ko bagenzi banjye babivuze habanje kubaho impfu zidasobanutse ndetse zimwe mu ngingo z'umubiri zitabura zirimo izo nakwita zo mu ibanga akabamo ndetse n'umutima izo ngizo zikabura. Hanyuma rero haza kuba ikintu cy'igihuha cy'uko abanyamahanga bashobora kuba bari inyuma y'ubwo bwicanyi ndetse babikorera abanyarwanda n'ubwo inzego zishinzwe umutekano zahakanye ku mugaragaro ko kugeza ubu ngubu abakoze ubwo bwicanyi bataramenyekana ate nta n'umunyarwanda urimo. Abantu rero bahereye aho ngaho bavuga ko ari abanyamahanga babikora cyane cyane ari abanyarwanda ariko mu by'ukuri nta shingiro iyo nkuru yo kuvuga ko ari abanyarwanda babiteguye cyangwa babikora ariyo. Bwana Karekezi, tumaze imyaka irenga 20 tuba hano abanyarwanda barundi twikorera imirimo itandukanye ubucuruzi nta gikorwa nk'icyo kigeze kibaho kugeza kuri uno munota kuburyo rero kuba bavuga ko abanyarwanda mu gihe cya ubuhungiro bwabo bwarangiye mu gihe tutegereje ko guverinoma iduha ibyangombwa byo gutura burundu nk'uko yabyemeye aribwo abanyarwanda batangira gukora ubwicanyi ibyo ntabwo aribyo ntabwo tuzi neza ikibyihishe inyuma ariko bigaragara ko icyo gihuha abantu bakizanye rero batenye haza umutekano mukeya abantu batangira gusahura nibindi usibye ku butegetsi ubu ngubu nyine bwa bihagaritse
yego
mwavuze mu gitangira
bwa bihagurukiye ubutegetsi bwa bihagurukiye ahubwo nicyo nagira ngo iki kibazo tugigereho mu kanya cyane ko ubuzamuye ingingo yindi yongeramo ugira uti imyaka muhamaze nta kintu nk'ikizi kibaho none bibaye ubu ngubu harimo ikibazo cy'urwikekwe harimo ikibazo cy'ubwoba harimo ikibazo no gutekereza ku mibereho yanyu mu bihe biri imbere nibutsa kandi imwe mukomeje kutwumva ko iyi mukurikira ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo ariko kandi kuri mwe mwese aho muri kubafite inkuru zishyushye inkuru zihuse mwifuza kutugezaho namwe turabazirikana mujye mutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone nimero ya WhatsApp mwakoresha ni 1 202 441 931 ni kuri WhatsApp nyisubiremo iyo nimero ya WhatsApp ni 1 202 441 931. Ku batashobora kutwandikira kuri WhatsApp mwakoresha urubuga rwa Facebook kuri radio yacu. Reka gato ngaruke kuri Bwana Sakindi iduka rya rasaho nko yatangiye bivuga. Bwana Sakindi nyuma yuko President ubwe Edgar Lungu ahumurije abanyarwanda urumva ubu ngubu wavuga ko utuje uburatuje ku mutima?
Ku mutima ndatuje kubera ibyo President yavuze. Ariko ntabwo ntuje neza kuko nta kintu nagize bansigira urebye twari dufite amaduka twari dufite abana biga amashuri twabishyuriraga twari dufite ibyo twakoraga udusigaye rero nabwo tumeze dutegerejeho niba ari cyo leta yazadufasha.
Icyo mwumva leta yabafashaho ni iki mu by'ukuri aho muri Zambia Bwana Sakindi?
Icyo numva leta yadufasha mu by'ukuri ni uko yadukomeza umutekano ikaba yenda n'imo z'amaja y'ibintu byose twatwarabuze.
Icyo ni ikibazo mwumva leta yabafashamo hanyuma ukumva harimo ikibazo cyangwa cy'abantu bishwe bwa mbere hari ikibazo cy'abantu basahuwe ubutabera se bwaho muri Zambia ubu mwizeye ko buzabafasha kugira ngo nk'uko bivuze ibintu byawe bibashe gushumbushwa cyangwa se nabo bagizemo uruhare ubutabera bafatira ibyemezo?
Ubutabera turabwizera cyane kandi twizeye ko buzadufasha kuko na polisi yatangiye kudufasha ikora anketi y'ibyo bintu badukorera amapolisi report twizeye ko buzadufasha.
Ni byiza icyo ni icyizere cyiza cyane. Bwana Fred Wantez ry'Imana mwebwe murebye imyaka mumazaho muri Zambia n'ikibazo cy'umutekano ko cyari kifashe nk'uko Bwana Rafiki Mukanya bikomojeho hari ikibazo cy'urwikekwe rudasanzwe kandi ruteye urujijo mwe mukurikije abantu mwavuganye bariya abantu bishwe mbere havugwa iki cyangwa se abasahwe ariya maduka bo bavugwaho iki?
Abantu bishwe mbere polisi n'inzego zishinzwe umutekano bagerageje gukora za ankete izo ankete ariko zikaba zigikomeza ku buryo abantu bishwe harimo ikintu cy'igihuha cyo kuvuga yuko bicwa n'abanyarwanda ariko polisi ikaba itarigeze igira ikintu ifata icyo kikaba cyarigiwe. Ariko iyo tuvuze abanyarwanda tugomba hano ubundi tugomba gusobanura abanyarwanda baribo ubwo ni ukuvuga impunzi z'abanyarwanda.
Impunzi z'abanyarwanda ubu nizo
vuga Rafiki yabivuze iyo yavugaga abanyarwanda ndumva yashaka kuvuga impunzi z'abanyarwanda cyangwa bahoze ari impunzi ariko impunzi ntabwo itubungiro.
None suretse
byakomeje ndetse urebye bibasira nk'abantu bameze nk'aho ari abanyarwanda b'impunzi z'abanyarwanda cyangwa se n'abazambiya gusa kuko abantu bitwaga benshi abantu bari bazi yuko ari impunzi z'abanyarwanda ariko bareba indangamuntu zabo bagasanga n'abazayirwa cyangwa se abarundi. Urazi yuko gutandukanya umurundi n'umunyarwanda ni ikibazo cyane cyane ko no hanze abantu benshi uko babana iyo muhuriye mu mahanga ari umuzayirwa ari umunyarwanda mubana nk'abavandimwe. Ubwo rero byakomeje bigera ndetse no ku Bazambia bwa mbere ariko ubwo nyuma inkomoko nuko abantu baje kubona imbarutso abantu bagiye ku iduka nyine ry'umunyarwanda bakoma imbarutso ngo yaba nawe yaragize uruhare mu kwica, ariko polisi ikaba nta kintu yari yamwagije, ariko ari kwa kundi umuntu abashaka imbaruka. Umuntu bahita bafata ishopu, ishopu ye iduka rye bararisenya.
None se ntaguciye mu ijambo Nico Fred Ward, ntaguciye mu ijambo, mu bantu polisi yataye muri yombi harimo n'abanyarwanda?
Mu bantu polisi yataye muri yombi nta munyarwanda w'impunzi urimo, ariko mu bantu batawe muri yombi ubwo polisi niyo ifite raporo twebwe tutari twamenya, kubera yuko bari bagifata abantu. Ariko nta mpunzi y'umunyarwanda yafashwe muri mbese muri iyo mubiri yo gufata abantu.
Nibutsa kandi imwe mukomeje kutwumva ko iyi mukurikira ni radio Ijwi rya Amerika, yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro dusangira ijambo. Tugiye no kuri Rafiki twumve. Bwana Rafiki, mwavuze imyaka mumaze aho ngaho, nsa ni myinshi birumvikana, musa nkaho mbese mwanatuye nyuma y'ibi bikorwa by'urugomo, mwe mwumva umutekano wanyu murawumva mute?
Umutekano uri kugaruka kuva aho ubuyobozi bw'igihugu bufatiye icyemezo cyo kubihagarika, bakoresheje polisi ndetse bagashyiramo n'abasirikare kugira ngo imvururu zo gusahura no guhemukira abantu zihagarare, ndetse perezida wa repubulika akanasuraho abantu bagiye bahungira kuri paruwase Saint Ignatius ndetse no kuri no ku mapolisi stations ari aho abantu bahungiye. Nizera rero ko bino bikorwa bigaragara ko byahagaze bitazakomeza. Ikindi gikomeye ni uko twifuza ko bakora nketi zirambuye kugira ngo biramutse bigenze neza hamenyekane abantu bari inyuma y'izi mvururu, ndetse n'abantu bari inyuma y'ubwicanyi bwabanjirije zino mvururu, kugira ngo ukuri kujye hagaragara.
None se mwe murebye abantu bibasiwe ku ikubitiro barimo abo ngabo bishwe, mukareba amaduka yasenywa agasahurwa, hari abantu mwe murahaze neza aho ngaho, hari abantu mukeka, hari abo mwikeka ko bari inyuma y'ibyo bikorwa by'ubusahuzi n'ubwicanyi?
Mu Kinyarwanda baravuga ngo gukeka niko kubeshya. Ariko nta kabura imvano, nk'uko nigeze kubivuga haruguru, ubwo bwicanyi bwabanje bwibasiye Abanyarwanda, ubwo bwicanyi burimo buba bugatuma habaho n'ibice by'umubiri bibura, nibwo bwumva hano nyuma y'imyaka 20, 22, 15, 18 abantu bamaze hano, uburyo kubitwerera Abanyarwanda abacyanga se abahoze ari impunzi z'Abanyarwanda nta ari byo. Twizera rero tudashidikanya ko inzego z'umutekano ziri gukora iperereza rirambuye, turizera tudashidikanya ko banyirabayazana bazamenyekana, ntabwo tuzigiye bizafata ariko ukuri kuzatinda kugaragara.
Aho muri Zambia hari uhagarariye leta y'u Rwanda kuva mu minsi mike ishize, ku Banyarwanda bari aho ngaho hari icyo ibiro by'uhagarariye leta y'u Rwanda byafashije Abanyarwanda muri iyi minsi? Bwana Frudwari Ntiziryimana.
Ubundi rero Etienne Karekezi mu mategeko y'impunzi ya Geneve,
ndakumva
impunzi ibishinzwe igihugu yahungiyemo kandi cyayihaye ubuhungiro, ubwo rero impunzi ibishinzwe igihugu hano, impunzi twe dushinzwe igihugu cya Zambia ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, ndetse ubwo Zambia ikaba inafite ishami ry'ubutegetsi bw'igihugu ryita ku mpunzi bita Commissioner for Refugees. Nk'uko ibihugu by'i Burayi n'abo muri Amerika na hano ni kimwe, ntabwo ambasade ibikorera impunzi kuko impunzi ziba zifite icyatumye zihunga, bwaba ari ubuhungiro politike cyangwa bwaba ari ubuhungiro ekonomike. Amategeko mpuzamahanga y'impunzi avuga ko impunzi ubundi yitabwa kandi bazwa n'igihugu cyayihaye ubuhungiro, kandi nubwo hari ibibazo bya vise byo kurangiza ubuhungiro bitse ngo cessation clause, amategeko ya ONU avuga yuko ubundi nta muntu urangiriza impunzi ubuhungiro, ko kandi mu itegeko ryayo bafite igika cya mbere bavuga yuko impunzi niyo ihaswe guhabwa pasiporo yahaswe ishobora ndetse kujya mu mategeko igakora ibyo bita divorce noneho akajya mu maboko y'igihugu cyamuhaye ubuhungiro cyangwa se kikaba cyamushyikiriza ibindi bihugu ariko rero igihe izo procedure zose zo kurangiza ubuhungiro zitari zarangira ntabwo hari habaho icyo nakwita transition officielle yuko ndetse n'uwifuza kuba yasubira mu gihugu cye yashyikirizwa igihugu binyuze kubahagarariye igihugu cy'u Rwanda muri Zambia bivuga ko rero ntabwo impunzi depanda kuri ambasade y'u Rwanda hano ahubwo impunzi depanda ku gihugu cya Zambia na HCR
ndabyumva muri make
ari impunzi
yereka mpinye gato ibyo musobanuye bwa na Fraud One Zirimana ko mugira muti abanyarwanda bari muri Zambia bakorana na guverinoma ya Zambia abahagarara u Rwanda muri Zambia sibo bashinzwe kwita ku mibereho y'impunzi cyangwa se ku kibazo cy'impunzi aho muri Zambia
yego yeah. Muri
isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kingirango urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ndashaka mundu uri kuri 2020
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
nibutsa kandi imwe mukomeje kutwumva ko iyi mukurikira ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo reka noneho nsubire gato ya kuri bwana Sakindi wasahuye mu iduka rye n'urugo rugaterwa bwana Sakindi kugeza ubu ngubu se hari icyo ubutegetsi bwa Zambia bwari bwakumarira ahuri cyangwa se ubu mbese nkuko bavugaga uzabaho ute uzitabaza inde muri kino gihe
kugeza ubu ntacyo buramarira ndacyaraho ndacyari ku muntu wancumbikiye ariko ndagerageza njya kuri polisi kugira ngo bampe polisi repoti tuzijyane aho bazidutumiye doko guverinoma ivuga ko abasabye bose bagomba gukoresha polisi repoti zagirwa guverinoma ntabwo rero ngo barazidukorera turatari kugira ngo bazidukorere genda cyari aho nahungiye ku muntu uncumbikiye
uri kumwe n'umuryango wawe
ndi kumwe n'umuryango wanjye mvuga n'abana n'umudamu
mwese ntawakomeretse ntawagize icyaba
ntawakomeretse ntawagize icyaba uretse ko nta kintu na kimwe dufite
reka noneho mbagarukiyeho gato bwana Rafiki Charles dusa nk'abanzura mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kuko urugomo rwabaye ejo bundi n'impinduka ku banyarwanda baraho muri Zambia ubu ingamba aho mufatani zibe ziteye zite kugira ngo mukomeze kwita ku mutekano wanyu cyangwa se kugira ngo imibereho yanyu nk'abanyarwanda baraho ngaho itaba yakongera guhungabana hari cyo muteganya gukora
ingamba zo ntabona ubwo binoroshye kuko ntibatwizeye cyane ko abashinzwe umutekano muri kino gihugu bazakomeza kurinda ubusugire bwacu aho dukorera mu makaritsiye atandukanye ikindi ni ukugira ngo tumenye yenda umubare w'abantu bose abagize ingorane hanyuma dushakishe uburyo twafatanya kugira ngo dukomeze tujye dushaka amaramuko ariko icyifuzo cyacu ni uko nyine bino bintu by'inzaduka nk'uko namwe mumaze kubivuga ibiringo bihagarara ndetse bigaragara ko byahagaze tukaba twizera tudashidikanya ko banyira bayazana abino bintu bazamenyekana kandi nuko twifuza nyine ko ikibazo cyo kudutuza nk'uko leta yabyemeye gishyirwa mu bikorwa tugahabwa ibyangombwa bya Burundi byo gutura nk'uko procedure imeze ubwo abashaka gutaha n'uburenganzira bwabo bataha nk'uko izi ry'Imana yigeze kubivuga mu kanya hajemo ikibazo cya pasiporo uko nkurikije dukurikije ibyo twumva ndetse na n'uhagarariye ambasade hano yavuze mu binyamakuru bifuza ko abanyarwanda bose bafata amapasiporo kugira ngo bemere gutuzwa hano ariko abenshi icyo cyemezo ntabwo bagishyigikiye nkurikije imibare nasomye mu binyamakuru mu gitondo bavuga ko abamaze kwiyandisha cyangwa se bafashe amapasiporo y'u Rwanda ni abanyarwanda 19 mu banyarwanda barenga 5,000 wumva ko ari bake cyane ni ubushake bw'umuntu kujya gufata pasiporo y'u Rwanda ariko eda yere muri bino bintu bimaze iminsi biba hari abahungiye kuri ambasade y'u Rwanda abanyarwanda bahungiye kuri ambasade y'u Rwanda munzi zihungira kuri ICR no ku makiriziya no ku mapolisi umva ko harimo ikibazo ariko twize udashizikanya ko kino gihugu kigendera ku mategeko kandi cyamye cyubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu harimo n'izindi mpunzi z'ibihugu bitandukanye zagiye ziba hano twize udashizikanya ko natwe tutazi ko twize ko yenda atari kirekire bazafata icyemezo bakadutuza uko hari abantu bashyigikiye ko twatura kandi twifuza ko twatura hano niho abantu bamaze iminsi hano abana benshi bavukiye hano n'ikindi gihugu bazi hanyuma tugatekana
ndabashimiye cyane bwana Rafiki Charles mbasorezeho namwe bwana Frodoine Ntiziryimana muhereye kuri ibyo bikorwa by'urugomo n'imvururu ndetse n'ubwicanyi byibasiye abanyarwanda birumvikana ubuzima bw'abanyarwanda urumva ko busa nkaho bufashe indi sura imibereho yanyu isa nkaho irimo guhinduka icyizere cy'umutekano mufite aho ngaho ku gihe kirambye ni ikihe
yene rero urakoze ariko narangiza mvuga ko igihe cyose twamaze hano ibintu byabaye ntabwo ari ibintu biranga abazambia muri rusange kandi ko n'abantu bagize ibibazo nk'uko Rafiki yabivuze abazambia nabo bakomye imbaritso yo gufasha ndetse no kurwana ku buzima bwa bamwe muri mu bacu bagize ibibazo nk'uko Sakindi yabivuze
none se gato nkurogoye bwana Ntiziryimana uvuze ko ibyo bintu bitaranga abazambia urashaka kuvuga ko ubwo bwicanyi bwabaye urugomo rwabaye isahura n'isenywa ry'amaduka byakozwe n'abanyamahanga
ntabwo byakozwe n'abanyamahanga ariko nk'uko nyine twagiye tubivuga nta kaburi mvano ariko ndumva abantu bafashwe baza muri ankete zizakorwa bazatanga ibisobanuro bihamye kandi buriya baravuga ngo n'uwende nyina mu nyenga yaramenyekanye ndumva hano Zambia nk'igihugu kigendera ku mategeko gifite polisi ihamye izashyira ku mugaragaro ankete igaragara yemeza uko ibintu byagenze
ndabashimiye cyane rero bwana Frodoine Ntiziryimana ndabashimiye namwe bwana Sakindi Petero ndabashimiye namwe bwana Rafiki Charles ku bisobanuro muduhaye ku bijyanye n'ubwicanyi urugomo n'isahura ry'amaduka ndetse n'amazu y'abanyarwanda aho mu gihugu cya Zambia kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi nibutsa kandi kubakurikira ibiganiro byacu aho muri hose kubafite amakuru cyangwa se ikindi kintu mwifuza kutugeza ku ijwi kugira ngo tugitangaze cyangwa se tugikurikirane nimero ya WhatsApp mwakoresha ni 1-202-441-931 nsubiremo iyi nimero ni 1-202-441-931 mwese ndabashimiye kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mugire mwese ibihe byiza.